ndacyashaka icyatuma iminsi ikomeza kwicuma, nayo mpamvu ituma kundwa nyaru kwibona. Hip hop ndacyaguha, kumwe umva ndacyaguha, inyandiko ndacyandika.
Holy Beat Murder.
Byinshi cyane mu byo wifuza utajya usengera, byinshi cyane mu byo usengera utajya ukorera, byinshi cyane mu byo rurema kugenera utajya ushimira. Iraha ni indya ryo rikuvuye amisi iragusema, igihe ni nk'inkota iyo kigucitse kiragutema. Ibiryohera amatama byinshi byigarika abato bikabakenya, akanwa k'iminsi ni nk'ak'ingoni, horirekereje umuvumbi udakenga arahekenywa. Ndacyaguha, ndacyari wa wundi nk'impumuro ya caguwa.
Ndacyashaka icyatuma iminsi ikomeza kwicuma, ni nayo mpamvu ituma kundwa nyaru kwivuna. Hip hop ndacyaguha, umwe umva ndacyaguha, inyandiko ndacyandika. Hip hop ndacyaguha, umwe umva ndacyaguha,
as soon as I hit the booth, agahuka bakabonye umunyutsi n'ubuheri buba bubonye umushinyi. Mu kukuvanga vangiri vase, mba ngomba kugukorera umuti uranzi nk'inzobere muri iyo shinyi. Navukiye gucakaza scripts ngadoteza ikaramu, the illusion destroyer. Hari impamvu niswe nuru ngomba umucyo wibanze nk'urumuri rwa solar. Umwe wumva 21st century underrated scholar. Jukumbura bricho nei from the holographs, ngasobanura Sanskrit na hieroglyphs. Naje murikira imitima, murikira ubwonko, ndacyadirija kwaya, wafungurira amaso kuri conscious iri haya. Direct descendant w'umukurambere wavumbuye fire. Aya ba, niba atari jye mwanditsi mwiza kurusha abandi, byo si ikibazo suko nkora. Icyo mva ni uko buri nyuguti iri kuri iyi barwa buri wese ayisoma, ndetse n'ubu butumwa buyikubiyemo bukagira aho bumukora. Ndacyaguha, ndacyari wa wundi nk'impumuro ya caguwa.
Ndacyashaka icyatuma iminsi ikomeza kwicuma, ni nayo mpamvu ituma kundwa nyaru kwivuna. Hip hop ndacyaguha, umwe umva ndacyaguha, inyandiko ndacyandika. Hip hop ndacyaguha, umwe umva ndacyaguha, inyandiko ndacyandika.
Kwiringira uwahanzi atya creation niyo turufu. Sinatinya ikibi ngenda mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu. Hurricane zikomeye ntizampirika, mpagarara ni ngufu. Mbasha guhangara iminsi nk'inyubako ya Giza, piramide ya Farawo Khufu. Kubudarizanya hasi excuse, ni hahandi ugomba kuhaba ku ngufu. Survival of the fittest, iyo bikunaniye abandi batsindira inkuka ry'uruhu, bakarya inyama ugakuraho cyangwa ukanywa isupu. Iyi miyaga ituje bayerekana ko inyanja nta kibiri bumutware, ariko iyo atazi icyerekezo ni hahandi ibyo ntacyo bifasha umusare. Nubona utakibona inyenyeri mu ijoro, uzahaguruka ugashya uhagaze. At some point in life, umukunzi azagenda usigara uhagaze, inshuti zizacanga usigara uhagaze. Sometimes n'imiryango izakwanga usigara uhagaze, ariko we nukora ikosa ukibura ntacyo uzaba usigaje, ntaho uzaba uhagaze. Ndacyaguha, ndacyari wa wundi nk'impumuro ya caguwa.
Ndacyashaka icyatuma iminsi ikomeza kwicuma, ni nayo mpamvu ituma kundwa nyaru kwivuna. Hip hop ndacyaguha, umwe umva ndacyaguha, inyandiko ndacyandika. Hip hop ndacyaguha, umwe umva ndacyaguha.